sani de Yesu. Oli mulungi Yesu. Weba rom sai. Katonda wange ndaba mukwano gwange kumusalaba okwalyo gwange kabakubajiranze ndaba Katonda wange ndaba mukwano gwange kumusalaba okwalyo gwange kabakubajiranze Yo, 죄 짚었냐, 온 사람.